Nashio Fred Seda, unera dar kwamba na mwenu baka mwasho wazwe patwa za mbuso na ronga panda nga minister Botulas Nlesi Erich kwamba na wanga mbika mshimo ya expanded public works program inewa wurebola belisaka ubele za basha kazi kiri zunewa kanandiri kambika mshimo inewa ibiza artisan development nzo pazu njinga ya mbika mshimo ya rata renga dola kumbiri irati la mwezi wa furi mwagiri mbili fumitano hangi balasheni Windbank unaba mpuma langa unenga chpinga kene choda pobisira kagara chumi sano bukati hamu hasho kati hii na wanewa bore ndibada waka seksarani ya ubelezi meseta nduna dada wafu ubele kagara kauri hudobu kura bele shwa baswa ade na une mbeke mshime ni hizdo shuma hani erido fazi nyinga abdalu nga mbeke mshime ni nina mweni wa shu uba ninge muhashoni bodo koti la ndabele seni Eric Musekene vena wa chief director wa IPWP monitoring and evaluation Richi kodo wafu ujira ntauri wane mtechele si wanga wana mbuzi soka utodo divori hii mbeke mshime doi kwa uchimbira ngambira dezone zui bahari phone ilaka nombora 015-297-1709 kana bashinga budzisanga SMS kana nombora 33127 vanwale fichi kwa basi ya gaki wakono temeza mraeza kwa Twitter handle at rotenda mangoma kana at parapara siatara na Facebook ni parapara FM ubumene page dirisi ya email ndima ya washa rsabc.co.za ndima siyari wa msekene rikoba tanganeza kwa parapara FM
ndima siyari rotenda na watichele siwate wa parapara FM
wadoko tinaritamu diba fana ninga dalori imbeka nyamshumo idho waiko chimila ngamdira deheyo rero taringwezi wafao
kawari cha utoma ndiwa sumbe tseuri sa muhasho wa zipatwa ngata si branch nubuja si IPWP robona zofanela uri ojima nilichi engeje za chumere unemi nubuja si IPWP risengo toko shumisa fiji uri ya kawa dela shume wawane magalero nila boko no chirangao karise zewa futi na jwa uri ba swaba shui wafumero ya panda wachi trainiwa wachi manda padziwa uri ujilo ni wono kono zaka ene mimbe kanya mshuma yashu wako nevo na wone uwa na mshumo kazi sektara za wezi za formali zina hayo zwithu zwithu zwitangora ro zwivona uri rari na zwibira na training za lava dzo zwumbula kha na phase 1 PWP ri kho train ala to the life skills gama chinsano nga dzi financial management zwa masheleni mara ra vho zwivona zwino ra ndi khwine ri tshi manda kha dza vhana vha swa vhashu kha mabudo onela na nani ya dzi artisan na mishumo ya zwanda zwino muhashi na vhathetshelesi vha ḓo zwumbula arali nda humela murahu ri sathu ya kha ṅwaha wa 2010 musi hu khou fhatiwa zwitediamu na dzibada nga uralo nga uralo ho swika na tshifhinga tshe muvhuso wa vhuya wa vho toyo ṱoḓa havhanoni vhashumi vha zwanḓa mashangoni a nnḓa nga nṱhani ya uri havha vhashumi vha zwanḓa vha vha khou ṱahela hafhanoni kha shango ḽashu zwino rine ri khou ri vhaswa kha vha zwi ḓivhe uri heinoni programu ya IPWP i khou bvela phanḓa na u mannḓafhadza vhaswa vhane vha vhori vha khou dzhenelela kha u shuma mishumo yano na IPWP i khou vha mannḓafhadza nga u vha pfumbudza uri vha kone ha u ḓivha vha vhe na dzindalukano dzo fanelaho na zwikili zwo fanelaho zwino yelana na heinoni mishumo ya zwanḓa muhashi na vhathetshelesi
ndi zwone mbekanyamushumo i ḓo vha i khou tshimbila nga nḓila ḓe
mbekanyamushumo heinoni yo no thoma ro thoma kha ṅwaha wo faho wa 2014 nga July musi ri tshi thoma ro thoma ro ṱoḓa vhathu kana matshudeni kana vhana vhaswa vha 109 vhadana na vhaṱanu na vhana havhanoni vhaswa ro vha wana vha tshi apulaya vha apulaya vha ḓisa dzi-CV dzavho kha muhasho honoyino washu na henefho Polokwane u ḓivha hone na ngeno Pretoria u ḓivha hone na Mpumalanga u ḓivha hone havha vhaswa vha tshi ḓisa dzi-CV dzavho rine ri a dzhia hedzoni dzi-CV ra ḓisa ndi kha tshina tshiimiswa tshine dzi dzi Mercita tshine ndi tshone tshine tsha khou ro tshi vhidza uri kha tshilo tshone tshine tsha ḓo record mitela heinoni programu havhalani vha Mercita vha ḓo sedza dzindalukano dzine havha vhana vha vha nadzo kana havha vhaswa vha vha nadzo u bva hafho vha ḓa havha vha shortlista vha vha vhidza vha ri taniha ro ni wanela dzikhamphani dzine ra ḓo ni isa khadzo dzine dza ḓa vha dzi khou ni pfumbudza musi vha khou pfumbudziwa henengei vha ḓivha vho vha khou ḓiwana magavhelo ane a vhori ndi a nṱha a ḓivha muthu wa ḓi kona u tshila nga vha ḓivha na khou swika vho 3200 uya kha vho 6000 u ḓi tovha muholo muhashi na vhathetshelezi. Zwino hezwinoni vha training programu vha ḓo trainiwa nga hezwinoni zwiimiswa vhaṅwe vhavho vha fhedza vho isiwa na kha dzi TVET colleges uri vha trainiwe, vhaṅwe vha trainiwa kha dzi dzikhampani dza mamaga. Ri na dzikhampani dzedzi dza no ita zwithu zwa u lugisa, zwa u makhanike, zwa dzi dizeli, zwa zwoṱhe, zwa dzi boiler making, zwa dzi electricians. Hezwinoni vhono pfumbudziwa. Vha tshi fhedza fhaḽani hu na hune zwi khou bva khori muswa vha khou shumisa hani dzedzi khampani vhone vhane vha nga ḓi dzhia maga uri hai mugede mugede ro tonga ro mu vhona u khou shuma zwavhuḓi ri ya muthola, kana hai ha shumi zwavhuḓi ri a ḓi vhona ri ḓo mu release ri ḓo mu vhofholola. A ḓi shumise dzedzi dza ndalukano na zwezwi na zwikili zwine a vha nazwo uyo ṱoḓa mushumo wa tshi ya phanḓa. Zwi amba uri hafha muhashi na vhathetshelezi ri khou dzhia muthu a sinaho hezwinoni zwikili zwo raliho ra mu isa training, ayo trainiwa a vha a khou hola, a tshi fhedza hu na chantsi tshinzhi tsha uri u ḓo kona u wana mushumo wavhuḓi.
Tshedzi vho dokotela vha khou amba ngauri mbekanyamushumo iyi yo ḓivha hone ubva tshetsho mahola, fhedzi ri khou vhona prime minister vha tshi khou bva irira ṱari zwa zwino kha uno ṅwedzi wo faho kha uno ṅwaha, ndi hune vha khou ṱanganedza vhaswa zwa zwino.
Vhaswa ri khou vha ṱanganedza tshifhingani tsho fhelaho, ṅwaha hoyunoni wo fhelaho ro vha na vhaswa vha ḓana na vhaṱanu na vhaamba. Zwino minista vha kona u zwi vhona hezwi vha tshi khou rwela ṱari vha khou tori ro zwi vhona mantshi na uri heyi mbekanyamushumo ra i thoma vhaswa vha i takalela, ende nahone ri khou vhona tshi tshone tshithu tshine tsha ḓo shumesa nga maanḓa kha mafhungo a u maanḓafhadza vhaswa. U i launcha ndi zwa tori kha ri engedze nambara ya vhone ni matshudeni, nahone kha ri kone u wana matshudeni kana vhaswa vhanzhi vha tshi ḓa u dzhenelela kha yone mbekanyamushumo muhashi.
Ndi zwone bo dokotela, ndi khombela vha fara henefho ri fhire maragani ri ḓo ita na u ṱanganedza mbuso dzine vhathetshelesi vha nga vha nadzo. Ndi khombela vha fara henefho
da kha ri soko ri vha dzulela thungo lwa mutale, kana ri to ri ha mutale kane vha dzulele vho tsha ulungani ngei, ri dovhe ri soko ri gole yavho i khou ṱoḓa u rengelwa mathaira maswa kana u lugisiwa exhaust, wheel alignment na wheel balancing. Kha vha dzhene fhaḽa Black Lion Tires Mukula, hafha mathaira a traka a vuliwi nga mugwala u shuma mutshini wa hone, ri ita na wheel balancing ya traka yo ndo ṱoḓa u hangwa. Black Lion Tires ri lugisa na dzi mag wheels, nahone ubva dzi 1 u swika 31 July hu na speciala tsha mathaira. Black Lion Tires ri wanala Village Work Complex Mukula.
Wazuzobona ri ḓo ita tshiṅwe na tshiṅwe. Mzanse ndi tshifhinga tsha mutambo muhulwanesa ḽifhasini ḽoṱhe kha mutatisano wa Carling Black Label vhukati ha Orlando Pirates na Kaizer Chiefs nga the 1 August 2015 nga iri ya vhuvhili nga masiari FNB Stadium kha vha ṱahile SABC 1 vha dovha hafhu u thetshelesa Phalaphala FM musi mutambo uyu u tshi ḓa kha vhone 3 SABC Sport for the love of the game. Ya koporasi ya kasho la Afrika Tshipembe u bvuma henefhedzi ubva kha 87.9 ya kha 107.fm na kha www.phalaphalafm.co.za kana hunga DSTV audio book ya channel 911 kana tune in radio app. Ri kha ḓi wana mweni washu masiara ḓwa namusi vho dokotela Msekene ubva kha muhasho wa zwifhaṱo zwa muvhuso ri tshi khou amba nga mbekanyamushumo ya u pfumbudza vhaswa. Ndo zwi tenda uri zwa zwino vhona vha na ludungelela uri ndi mbekanyamushumo ine ya vha i khou tshimbila nga nḓila ḓe. Arali vha na mbudziso nomboro dzashu 015297 1709 ndi hafho hune vha kona u vhudzisa kha mweni washu. Ndi masiari mthetshelesi. Mthetshelesi ungari mthetshelesi avha khou zwifhafhana ni zwo ri vha muyenda tshiri kha musi vha nga vha tshi tama u vhudzisa kha vhane vha tamo vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo vha dokotela vha tevhedza magapio.
Musi muthu a khou ṱoḓa u dzhenelela kha ino mbekanyamushumo, tsumbo arali muthu a Vhembe kana a kha province ya Limpopo, u mbo ḓi tsho thoma u funela u vha hoyunoni muthu a muswa a na pfhunzo dza matiriki. Khedzi pfhunzo dza matiriki u funela u vha o gudela mbalo mepe, hu si maths literacy, mbalo dza vhukuma na science. Ri dovha hafhu ra ṱanganedza vhaḽa vhathu vhane vha vha na iḽa ndalukano ine ra vhidza uri M2 vha dovha vha vha na trade theory. Tshipiri ndi tsha uri muthu khavhe a muswa.